Jigen yaay suma yaay, jigen kay jigen suma dekendo, yo yalla mo la sutural dem la sutural dede, wo jigen jigen alalu yalla la.